get down, get down, get down, and get down. Reload no wine to waste to get down. Remind me on my phone if I break the get down. Get down, get down, get down, and get down.
Nashambiwa wendo msupa kuku. Hii mingoma yako miza dastu kuku. Nanchekelea sinifundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni pojo. Ah, okay, ya sana ishika. Lakini unapinyoa tunasikia kiu kabisa. Tukene basi kisie zibeba zote. Na majibariki chumaze uko hot like whoa. Moving your body like whoa. Hey, hey, huh. What? Baby, you got my attention. My attention. You're my attention. My attention, huh. And get down. Dile una wine to waste to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. And get down. Dile una wine to waste to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. And get down.
Sana check you for tip. Double for the one, you're in a check in, but see, in a song, in a chest, one, a semi.
That's my favorite, and that's my song.
What has a coffee, you know me? De. Kido, go on, say, wanna wake up, do one. Pony, eat, and you're out, put two. And in me, money, aka my cheesy. My trap, same when I see my cheesy. Saluka, and we will go at a watch. Do not check on a mini sana, too much. Now he's a drink, touch his water, see me pizza. Kill a mocha, we say, man, here, we show. And for the past 1 hour, see the last two songs. Like in the complain to me, shiny.
Kozo zamani kala mashaka na tumetoka wapi
hivi rap
Mona Lisa
kashirini
na Manisa noni ni twa kalima zetu kikatika
kuku dance kuku dance kuku dance everyone kuku dance slide 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 helicopter 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 mosquito 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 mosquito
Go ahead and shake it off.
It's she, my call, you, da-da.
Young Reggae Bashman Crew.
In a place, good girls step up, no man can test. A who that one to be test? East African Bashman, the best. Look how we spread fire upon the place. Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trouser or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Say goodbye, won't you come with me? Light under the sycamore tree.
So mi uweka, watoto tumina weka, niko tribeka, niko gage tunawaka, nataka kuteka, kisha niingie keja tukuweka, weka, 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 nazifanya nime dozi, kumbe nongeza gadozi, asubuhi ikifika narudi tu pale pale tu. Nina mapesa nimeweka kwenye wolenje. Kuna msupa amepoteza makibenje. Nina kitu kwenye boxa kakonje. Kuna kaleka baruta pia kakonje. Unakaweka gaza na kibondo wakanafanya miwagana wakusanya. Wana nitaka buganya na badilika kaka milioni tubonge. Nasema tubonge, acha nigonge. Wanasema nina bo, wanasema tina do. Cheki haka every show na wakwati shakado. Nama fana tuanasema buga umu washo. Nama fana kuna kitu wanaweza gansho. Kiko, viti jo.
Mini mugenge na pita gana zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifi kama beef zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete. Sete, napenda ga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Si mama, wacha kukatika kwenye kete. Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate, pate, boss, hey, mazo sini toke. Kuna toast anataka tu niende kwake. Maso sema kebab yendio mkate. Hey boss, wacha mpige mate.
You got, you got that denda, denda. She can really get a good one, good one. You got that denda, denda. She can give you a good one, good one. You got that denda, denda. She can really get a good one, good one. You got that denda, denda. She can give you a good one, good one.
Whatever is out, what's really cracking like it? Hey, that denda, can you and me meet? Cause she can get it, shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas the same.
Bona, boogie benda. Amebeba vile mi waga na benda. I take it nikirusha that shy guy. Najua anapenda that, that sly guy.
Niko Erika length times width. Sina height but anapenda my length, she admits. One of us has to be the short one in the relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tuliyemelea, tukakagua.
Nisha kuma kwa kipaza. No way na missi one hit wanda. Sija kuja kujibanza. Nimekuja pia juu ya dollar bills. Mkwanja, Mr. Haraka. Kila saa sina time, siko free. Mad tracks sina harika. Dere wa mad three, mad trizzy, mad busy. Mad see me on your TV, dancing with your cheeky. Saizo ego yako inateka mad beating. Ameona super producer, super MC, ha, super DJ. Who else but me? She never been with a chago Latinese nominee. So neither Jim, Weezy, Major or Misu. Nilikuwa na silver, juzi na gold. Hii mwaka ni yangu, I got them both. Piga lapta, oh, posta zangu za show. Piga lapta, oh, posta zangu za show.
Na round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Na round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Round isi mchezo.
Round isi mchezo. Ni meta matrax team wize.
Ni genge,
hey.
Genge,
ah.
Genge,
hey.
Genge,
ah.
Genge,
hey.
Genge,
ah.
Genge,
hey.
Genge,
ah.
wanasikia vibaya klema kuwapigia honi tuwao mpaka leo wanatembea na miguu. Hatu wa California imekuwa kali sana wanashindwa mpaka leo ni kwa nini iko tu. Akisoma aliambiwa tu toka mashariki inatua magharibi lakini ya California hadi leo yendi chini.
Ni kwa nini?
Jisisi ufanya vile tunahisi sikuombe na mtu vile utafanya kama mbuzi. Wakifunga milango wakidhani tutabisha watashtuka sana tukiingia na dirisha. Wakieka mitego ndio wone tukianguka hawaji tuliziona na kwenye tukawapita tutashtuka wakisema
usiniambie ndio wale
akina nani
awoni California wako kule.
We ni hasidi mtu mula watu definition mzuri ya mtu na kiatu genge hata uvione kiticho utaisikia dile siku utapumua hewa yako ya mwisho kama mende tukushi kama kuka tukufi.
Na round isi mchezo round
isi mchezo
round isi mchezo
round isi mchezo
round isi mchezo
round isi mchezo ni meta matra steam wize
ni genge 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 genge.
Lazima nigete tunja mwanangu
twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunja kwa razangu
twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunja mwanangu
twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunja kwa razangu
tunja.
Leo ni lazima nigete tunja nione kina nziri kina kilunga acheng kina nduta. Cheki nimengara marinda akala chini tule boya adida. Na washwa nina mabesa waiter chafu wa meza. Ukiona shore beste kuta kikulenga katika na ukuta. Dija kibotu na mshtuka akwende ya chapwe na machupa. Kini ya kibamba tunawika. Leo staki shida kusumbwa medula. Cheki ula mingia club na miwa. Mistari zimekwisha zote kwa kichwa. So pass me na mada papa paripa. Papa paripa
yeah. Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima niende tunda kwa razangu
tunda.
Leo ni lazima niende tunda lakini kwanza kukubeba kisha kadunga. Mashori hao maze na wazungusha. Aisi machizi anakuaga na luka. Na mimi mwenye mingi ya club na miwa. Wadhani kumerera lakini nalima. Najifanya sizi kutrop sina ngata. Afadhali mchezo kwa sofa paka. Nacheza rege rege madoba raga. My red red when you be 40 aha. Roundi mwenda nitoke hapa. Next time tuonane mwisho wa mwaka. Kisha unipate kwamba H boss leta roundi moja jama. Sio si uweke kwa bili ya meja. Siezi amini vile club imenja. Aish
twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenze tu.
Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Vasi ya tatu
tunda.
Vasi ya tatu my check 1 2. Tizi bake huku bafu. Beef na jasho nenda bafu. Na ingia mta kusikia udaku. Unakumbuka yule chali wa viatu. Yule chali kutoka Kiambu. Anaiba tu wakiwapiga bafu.
Wacha alafu.
Mama Katanga na konu watu.
Na kiganga watu anaongeza tabu.
Jajaki Abdullah mebeba.
Aya manyu.
Mbacha skoto nyumi ya watu. Naona saa tutakosana na watu. Wachambasi kweze tuplezu.
Landlord. Yo.
Leo ni lazima nigete tunza kwa
razangu. Landlord. Yo.
Leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Landlord. Yo. Landlord. Yo.
Asubi mefika ni meamkabila bala. Neka mkeka chini na piga swala. Enda zangu bafu kisha mambo safi. Na vatini sneaker tuna bashati. Kisha kshush oh sinaga marashi. Na kunywa kahawa ni kitere mshaka imati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni. Kwenda kufungua aka tutoka zirani. Uwakana nipenda yu kuwa beste angu.
Mete usisahau leo kuniletea madafu.
Leo ni lazima edo inanibamba. Tukila station na chesa genge mpaya. Junisha shiba sani kwenda kuhaso. Nikenda kutoka ndo nifungue mlango. Eto, besi siamini. Napata mwenye nyumba na kifuli mkononi. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go. Weni tafashtu.
usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye ko we ni tafa shuru. Usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye ko we ni tafa shuru. Mwenye nyumba mekubale minipamba kazioni, za tukuli atagomba tuloni kumbioni. Na pigyo mondi, sunu tupie mkopo.
Meta we na sahau, siniko na lini yako.
Wazi nenda kwa vaite kutukuli ya ketepa. Kuna maza kumbele angwa metibeba. Mina yeye hapo na tupaluga, ashanza kudai.
Imagine sijakula,
staki ajue mukula mandazi surwa.
Tunakula sias na nunuwa pia, kisha zikimbamba nanza kuniambia. Siku jui lakini nakutaka sana, itisha taxi tena haraka.
Kufika keza kwanza ni kushtuka,
tumekula sias na jalipa nyumba.
Sijui kwa nini nimesahau kukumbuka. Usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye koe. Usiniharibie siku bana landlord, umenifika kwenye koe.
Vile nafanya hopu kwenye ribado muna kazana. Kabla niendele salimi ya sana mother, najo unashindo nwapi nilikuwa na lala. Kile mwali ntukua kaniweka kama brother, kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi, huku Nairobi nimejua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majengo linifunza kaki jeshi. Huku kalif muenda jino moja, ama bezi ya masidi kushikisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona, kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na uambie niko poa.
Kulijana nilipunywa ze,
aze.
Kulijana nilifanya ze,
aze.
Yo waseni ambie kulienda ze. Kulijana kulienda ze,
aze.
Kulijana nililewa ze,
aze.
Kulijana nilifanya ze,
aze.
Yo waseni ambie kulienda ze. Sapisa kamili ndo mina muka, na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablue. Nakuta na jirani yangu mklamba, nikienda luna msalimia bali mama. Kwa asira najibu utahama. Mundo mundo manu umzima unajabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 jabu, jabu. Ya majabu, majabu. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nilipunywa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo waseni ambie kulienda aje. Kulijana kulienda aje,
aje.
Kulijana nililewa aje,
aje.
Kulijana nilifanya aje,
aje.
Yo waseni ambie kulienda aje. Kwa vile sikumbuki kulienda aje. Nenda bezo nembe nilifanya aje. Kufika bezo wase wanacheka sana. Manze jana mezo liko umewezekana. Mbaka kinduku lunavuta muadhara.
Wacha
kwanza mbele ya wamaza. Suna tuwa bache tatuwa pale tu. Sindule maza mdono na miku. Ata sana nyinyo umekatia. Umemshike west mzena kwa pia. No wanda nimejikuta na zongo kijanja. Nadhani ata fona mesanya. Metena kwa kepo meza kubana. Kamina wezekana, usiguze bana.
bana, 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 bana. Usikuze bana.
Kweli jana kulienda ate,
ate.
Kweli jana nilipunywa ate,
ate.
Kweli jana nilifanya ate,
ate.
Yo wazee niambie, kulienda ate. Kweli jana kulienda ate,
ate.
Kweli jana nililewa ate,
ate.
Kweli jana nilifanya ate,
ate.
Yo wazee niambie, kulienda ate. Tunajua yule mama katanga,
eh, yule mama alikuwa na matanga.
Tena ulikuwa unamwambia na mahaka,
jo,
kweli pombe zako mbaya. Na gava kuchezea faya, ukiwambia ati wewe ni okuongo. Ukumtani ati wewe ni osongo. Kama si kama, ungeshikwa, ungejikuta kotini ukishtakiwa. Hizi dread nilitapo kibare, mando litapo ndio wende ulale. Asema to kuna vile
tukambili basi nikuchukulie kimoja.
Lakini mbeze sumeso mumu wata pombe.
Areo ata pombe siati leo. Chata kekesho.
Dongo la biashara au sio? Black market ama vila tomtana ita mbra. Neza kupitia leo nkoneshe ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku. Ni laptop noma ki 14 inch hivi mawaya ziko na screen yake ni fiti. Sile CD change ulisema aje nite mtuwa sound iweke kwa gari. Kwenye woofer na macrome technology noma yongeze iPod. Tint madisha vash watch amezesha. Vuta kio juu kuna moto taka kuonyesha. Au kuna shugli badaye vasi. Kuna mtu hapa lazima ni mfungie kambi. Nasike kuna simu noma. Magava kitokea utani yaona. Sali angu nenda Garissa. Utasikia madolare mini ubadilisha. Bei ya kutupa Q70. Bada ni kutengazini tuya mete. Goka. Sali angu imefuga beef tona ni kesho.
Ni ya leo, ni ya leo.
Tunaziuza hamsini.
Ni ya leo, ni ya leo.
Tumezifungwa tusa hizi.
Ni ya leo, ni ya leo.
Wezi chukulie yako.
Ni ya leo, ni ya leo.
Kwenye viatu na mngaro.
Ni aje madhe. Yo, ni aje madhe. Siku ya ftaru likuwa na shida sufuria. Niko nazo lakini we ntakuzia tu mia mia. Natumia tu steelware kutoa hizi alama.
Lakini hizi alama zinakaza kina Amina.
Ah, sunajua vitu zingine madhe ufanana. Ntakupitia zioni, ah zoni, aje zoni. Sunazule pala ni nipatia burungo flani. Ati nikuwe broker. Ntambiga bafa meso broker. Ugeuka mbushoka kuwa the owner. Ngoja ataona. Wendi aje, niko na rangi ya nyumba. We chapter soko na mali tuneza uza. Ama tutumie cafe painting. Tupake watu ibora tu tupate senti. Unako umesota, unakali tuni. Sunbebeshe hizi mbao tukauze kakuni. Auko na silinda ni ya nyumba zimeharibika. Tuneza wadanganya ni siliza mtambaruka. Ama tuende ghetto, tufungwe kibanda. Tuuze kahama, takuonyesha itawabamba. Simda lasini, sika rafu. Tutawatanganisha zote, wasikie nafu. Kishe kiwabamba, sunazwa nini nafuata. Kuwasanya nzumu na mambota. Washindo ni mogoke meshikama ni kuota. Wakishika ujanza kawa tunaanza. Kwa ile hali ya kuosha. Rimi napotea, segmili napotea. Kenze napotea. Makarao wakikuja. Gari na bembea, 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 bembea.
Ni ya leo, ni ya leo.
Aukwa,
ni ya leo, ni ya leo.
Aukwa, makawa. Wahenga walibibi, makato watui. Watui wawa, mbitu wahenga. So, wakitu wa gang.
Coolness, DNA, una. Una jump, una ruka. Una shida zina shuka. Una jump, una ruka. Una shida zina shuka. Una. Una. Una.
Una ruka mkojo, una kanyaga mavi, una hepa bike, una gongo na basi, una zima kafegi, una setiwa kindomu, una omba unapewa na hauna kondomu, una dhani mizuka kumbe kichwa iliruka, una vuta shuka wenzako wanarauka, una una yeah. Una hama nchi yako uka ishi ulaya. Una hepa mshamba, una owa malaka. Una uza TV, una nunua troli. Una dodoka nganya, una dandia lobi. Una dhali nipendi, una pata nivedi. Una lala unono, una pata ulidedi. Una dhali mababi, una pata wagenge. Una ona bona yala kumbe ni cheke.
Una
una una una
una
jump, una ruka, una shida zina shuka, una jump, una ruka, una shida zina shuka,
una nijua, mimi ule boy uwana wa uwa. Unanijua, nikipewa traki, kazi kurarua. Unanijua, manzi yako mweke mbali nitamrarua. Unanunua, uliza mambo yangu, mi upatiwa. Okay. Una shuta, una ara, unajipaka mafuta, una parara. Una taara, nina msafara. Una kipara, japa nina ngara. Una sota, nina mshahara. Unanisanya, kumbe niko rada. Unajifanya, kumbe na kumada. Kishika una inuka, una ruka, una jump, una shuka, shite zina shuka.
Msikitini, jogo wa mashambani amesha wika mjini, amesha fika maskini na washika juu ya beat, choose kuku maji moto kando nyuma na fiyo king warapu mundo strong na kini blue ya nanapenda kumanga kono boss name high class no kind of wife, jogo kok so live on this side of life,
jogo rapata ninge kuwe jogo ninge pena nga kuromi kisikia ubao na dish she lives and kuku style inge kuwa official we dance ukieza royalties umilipe. Singetaka kufungwa kamba, ningetaka kufanya kazi tuna waganga. Nini we shoka ndani ya doo, wewe ni boba, shu blue, sawa maso. Oh,
ningetuwa joko, joko we.
Kani ningepata jile demu inataka.
Ningetuwa joko, joko we.
Ningetuwa na kibiza pata mini na kamata.
Ningetuwa joko, joko we.
Kani ningepata jile demu inataka.
Ningetuwa joko, joko we.
Tumani kuwa kijogo, jumi myself and I tayari ni jogo. Misi jogo ya ushago, mini jogo ya mtana ito VBO. Mbona, mademo nita kiki gorilla. Niju, mwalisha kiki banana. Kiki pikana, ya ya maana. Jamana miwanga na wasichana. Mademo kwangu nika kuenda soko. Mchaguwa na bima, si zile ndogo. Zimejaza suruali na madondo. Hakuna time ya maswali, miko mgogo. Majiki wangu wote wako na alama. Tatu ya VBO strong, imes mama. Sani kikona na demo yangu unaclaim ladha. Na watu wa rapa ni wajandie na rapa.
Kukamba Joe, saa hiyo nikikutana nayo, mi nayo au sio naipanda Joe. Na msho, sisi ndio malide kwa kuko kuna fida. Ya kunikinda, nikivuwa rindo kidinda. Nibaki maze mimi kwa shida, bado mini kajogo. Makuku ziko fogo, kukwa ndogo. Wako kibao na itaji macho kwa kisogo. Kwenye kuenda kupiga round ya kumuenda. Mambo za o, esi jui na kupenda. Zipungu, zena taka miku enda. Akiblenda, tarehe kwenye kalenda. Nilisha steady, kuna chabedi. Bakesha pita kwa kiu, ka ever ready. Oh my, nikisha wai kwa one, mimi na die. Fika
cheka na nani? This time atuchi
shake na nyenyu mekuja kuachapa hata na slippers hata na nyaunyo
fimbo ina chapa fimbo chapa fimbo ina chapa fimbo chapa nye 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 hatutaki nye 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 ukileta nye 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 fimbo chapa
hizo chapa hivi ndiyo miutema kabla wanishike watakuwa washahema tuliza boss acha nye 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 nye
dogo chapa dogo bigi nina
chapa
nina chapa siye tunatapa vitu tunatua grandpa utasogopa
TLMO chapa mwani fota mwani taka omidomo mtafiata sexy misi badu big grandpa
Shamir
chapa
utanipata wapi
grandpa
gonna love us in the stereo adjust your area
Bada mika kume Wepo nyuma fisha utaki usume Strategy ndo jinajoe mchezo Jama medos kwa ni ya mnaga uwezo Ya kutink badala ya kuwest ink Video atazi naga ma lip sync Msupa lady bia kaletwa na wakengi Kuteza uti tudem tunapiga kelele Hapa kule chakla ndamu shika ule Nani bure shika ule na ukumbuke usumuke ukumbuke It's time kwa namesuwa makatikati ya jami Wati ya ji na asani Kumbuke ya kili kumbele kulikuwa wote madua Madua, madua
Maisha yangu siku wizi hapa kule Toka shule, toka town, mpaka ati, mpaka macha hapa kule Mimi yule, yule, yule hasla Nasaka ganji hapa kule Familia na ye kule, toka kite mpaka kile Toka nyuma mpaka mbele, mapas Pika kelele kwenye klabu hapa kule kwenye klabu Hapa kule, hapa kule, tuende kase
Hapa kule, hapa kule, hapa kule 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 Hapa kule, hapa kule, hapa kule
History si sang na siyo powana My time ni koju, my time ni kodan My time ni kohapa kule Na mshukuru mola yule Pulitzi tuko mbele Tunakam nango makale Kandoe na uliza swale Nina kitu chamukasale Mini gabu, mini gabu Gagagagagagagabu
Fanyo gabu, mini fracha Siku wezi wezi kula tu Apa kule kamdudu na koka kotu Apa kule wetu tunge
Adu,
kote mfrasha
Kadudu,
negabu
Kira nuwa
chita siondisi
Sila zima,
sila zima
Sila zima tutu Tunezenda home na tuchitu 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 Lazima tutu Tunaweza kuna kwanza ketani Tunde baby tupate matani Lua kuna taku kukanga ndani Wata ni kulips toka kwenye neck Back lips mpaka kwa hips Siyati kila saa ni kiku undress Siyati kila saa ni taku caress Siyati kila saa ni mambo ya sex Si lazima, si lazima Najua baby waya unataka Pia mi matem uwa kanataka Lakini leo maze misi jisikii Ata mi maze kicho kina uma Tumbo pia nasikie kisokota Na kuna venye nasikia kukaokota Si lazima tutu Tunezenda home na tuchitu Si lazima tutu Tunezenda home na tuchitu Si lazima tutu Tunezenda home na tuchitu Si lazima tutu Tunezenda home na tuchitu
Ati Ati nasikia kukaokota Ngoja 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 kwanza nfue imbota Lazima tutu Tunaeza enda jake tukachiltu Na huku mina chitu Kwa kona nikikucheki tu Kasi jisikijo tunaeza bonga Wanasema gama ndo afrodizi ya kutosha Nikiangalia trout hivi nimetokwa Tuko story yako wedisha kwa mgotha Itakuwaje jo story zikatika Imu kutunacheki jo manze ikiisha Kwanze umini umeva manze na nmaliza
nataka kuguza lakini chokustaki. Nataka kulala chokusha nguwa shati. Tenemesho kibado sina bahati.
Sina zima tutu, tunezenda home na tuchitu. Sina zima tutu, tunezenda home na tuchitu. Sina zima tutu, tunezenda home na tuchitu.
Misi kiongozi na pigani yo kombozi. Na kama kooni zaidi ya jinamizi kwenye njozi. Nasaka haki sio kilio cha samaki. Machozi kwenda na maji kikipaji sio bahati. Akili yangu sio uwanja majaribio. Neno langu linaongeza faraja kwenye video. Nafikiri nifike, sisemi tu nisike. Jasho langu linafanya malengo niyafanikishe. Niko tayari kwa heri ama kwa shari. Jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugari. Mesha yenye kamari hatari ndani ya safari. Kichwa ni vina kama mchanga wa bahari. Huni mwimiri wangapi mna wabashiri. Na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri.
Kinda gate mbaka chuo kiku. Don't come from a cheese na my sister do. Mikono tu hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi.
Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Hapo vipi. Cheka na miko na tuna vimboa. Cheka na miko eni bachila na ujaoa. Cheka na miko mekundwa na unakojoa. Ucheke na misa bunyeni madresa ntatoa. Jamaa leo netwa blanda. Sasa kumla moja tuianza. Wani leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu. Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie pia pia nae. Mtu akileta noma hapa pikana nae. Mazi akileta maringo joa chana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kibao tosikazie we. Safi tuende ndanya diamonds eh. Bora usiwe mtaro I say. Nameless John nisikia na yake. Mwali mkazie itabidi metume tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday Joe waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi tekleanza na mapele.
Masa kumi ya jioni, kuna kitu inasumbua rohoni. Niko job, niko ndani ya ofisi. And I'm feeling kind of uneasy. Inaanza kupas pirate. Veins angu zina vaso dilate. I seem to be allergic to something. Or something is allergic to me. Najaribu kucommunicate na my friends. Lakini hata my SMS haziendi. Naangalia nje ya dirisha. Magari ndizo hizo. Bumper to bumper. Hata mdozi njisiki na kazi. Madem wate ofisi wamevaa mini skirti. Kweli no nini ni nini today.
Okay. It is okay.
kuzingatia. Jutafanya vitu wezi fanya siku dani ni napatika na sasa ni meloki kuyude. Sasa ni meloki kuyude. Sijui ni mflosia na Monte Cristo siga.
Sama kosa mi
ama kama ni drinks. My shots are famous cross whiskey. Ama niende kuomba funguo za gari kutoka my boys. Ili nionekane dume kwake. Bouge, 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 bouge. Avec ça nani nichanganya. Avec ça hata kama sina naweza kunja bank kitu yake. Bouge, 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 bouge. Avec ça nani nichanganya. Avec ça hata kama sina naweza kunja bank kitu yake.
Ayo ni mapepo.
Usidharau kiwete.
Ayo ni mapepo.
Maringo usilete.
Ayo ni
Tunaye Madi, tunataka Betty, tunaye Cora. pare,
no pare,
no pare, no Jackie, no pare.
Maskati, kwa dance floor kikatika katikati. Kome si mama, chali kwa chali. Tafadhali best, rudi nyumbani. Ha, taka manzi mswahili. Anionyeshe utamu wa uji. Tomo uji ni kutengisha birauli. Manzi mdaka nyuma, mejibeba nile hada ikipita. Yani uwezi lenga. Manzi wa Kakamega. Cheke county migundo kusema. Manzi mkamba, muziki ya kunengua mambo mbaya. Oh my commanding wife, manzi wa Nyeri ukimni madaim. She will destroy your life.
Major, tunataka Lucy. Tunaye Madi, tunataka Betty. Tunaye Cora, tunataka Masi. Ateno Nyambura na Isola. No woman no pare, no pare.
No party,
no party.
If there's no panties and no bras and no party,
no party.
I'd rather kick it on FIFA and just spark it like some reefer. If there's a plan without a Lisa, please don't call me, save your credo. Si kuji hata kama na lipwa. I want to see some mini skatis. Maybe even touch my ex like Kati. Hata kama kumeshona, imechapa kama hakuna mamanzi.
So if it's cool,
let me know.
We can kick it in the VIP
because the party don't stop till three. Hey, hey. Man, you're in the crib all over me.
C-I-B-T-R-I-P, P-E-R, and we are C-A-M-P to the moolah. We blow this bazooka. It's crazy, baby, how I'm on you like Slim Too Shitty.
So let me see your head bob, cause this party don't stop.
Cause tonight,
you better bring somebody to the club, to the club.
Cause tonight,
we calling everybody, so get up.
This party don't stop, don't stop. This party don't stop, it goes on and on. This party don't stop, don't stop. This party don't stop, it goes on and on.
Let me give your body a job, employ a new
technique.
Work it, rock it like a cradle. In bed I need a
freeze.
Wait a minute, let me clarify. The way you maneuver I can't deny. So scream from the top of your lungs and maybe I'll pacify ya. Take over, my baby, it ain't over. No fat lady, navigate to the floor, make your way. Dialect, give me more A-OK. It ain't fair, the way you're shaking it and moving it, baby. Make them stare, step up in the building. Everybody and go up. Then it's it.
Bring somebody to the club, to the club.
Cause tonight,
we calling everybody, so get up.
Alright, this party don't stop.
Till 6 in the morning.
So get your drinks up.
Don't spill on nobody. Hit the bar, get some girls, cause the bottles we poppin'.
But I'm a little bit too bubbly, so all that
the ladies look lovely, but can't tell if they ugly. Can someone get these girls off of me? Meet me by the bar, baby girl, round three. Now let's go get some shots. Drink up, cause you know the party don't stop.
Tonight, you better bring somebody to the club.
To the club.
Cause tonight, we calling everybody, so get up.
This party don't stop, don't stop. This party don't stop.
It goes on and
this party don't stop, don't stop. This party don't stop.
It goes on.
Stop.